katonda byagera bwatyo ne wampisibwe yaloota ekirooto n'akyesibako yaloota empologoma ekuseemu amannyo n'agalondawo kyobaola baweerira tewabula mpisa egawa enjawiso so nga wampologoma ne bwali bazaaya alifanagage nange mbalayirira nti okujjako mpozi lwe ndiwummula nja kufubanga okubalaga enjawulo ey'ebimbwamu n'akatindi n'akyendeese amatuumu ganjazikeko mbalaga ebiwalaganya amawanga gaffe tubyenazeeko waabadde asitunkana mukwano tula olabe katonda bwagaba ebitone mu nsi ŋanta ganjudde ennyo ava akabaate akasonga n'enkakukako webyava byonna kunenya abajjajjaffe kuba bakola nsobi olwo tutemera empenda mu nsi muno ezitudaaganya n'emizimu gyandiyitiddwa mba kuba na mbuga nze n'engiwozesa mazima gyandi mundaze yagiwanga obuyinza okutubolanya n'eyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye mwensi egulamiramu ng'eyo gye yagenda yalamulayo bw'oyiyo otya kalaamu yefumu nga gy'ogonjoza ebikaluba abandibadde bateesa ne mutereeza ng'ekiba gisobye nze kyejyangobya ku mukazi omukiga ne nkyewuunya ng'ate baabanyaga nga mu ntabaalo wano ne babeddiza ebyo bye bizze bikoba emisaayi gyaffe wano lw'enjawukana ne twetirimbula buli olukedde nga bintu omutali simanyi oba kirivaawo mu mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lwe nkijjukira mbulwa n'otulo obanga waaliwo ensobi abange nze mbatendesa kifaba emirembe gino otwandyesenye abedda baalina ensobi kkiriza naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya tunula gye mbalengeza woowe omugezi yeekaabiraku gafaania nakimalawo eno ogwanga mujeba nange tweyambe nze bukyangambaawo sirinakyemmanyi ku byenjawukana lwaki nfikira ensobi nze w'emirembe gino egise giddawo omwana oluzaalibwa neefuuka empisa mu by'omubuulira ntitagezanga ne bw'oliba ofudde oganza omunyolo so nga n'omunyolo ng'asanze omuganda wandagakinyi n'alyoka akwekanasanga gwe babuulidde nti olya n'abafu olaba twegaananga n'amawanga wano mwe tuzaalibwa nga kwokyogerako nti ze ndiweebuka edingo ya kiso esolo dibulooka gwalinga amaziga agajjulujjulu nga mpozi omuntu akwatibwa ku nsonyi yewa olulimirwo kyenva mbeekwasa bajjajja omusingi baasima mubi ogwokozesanga obusale n'ebiso ne beetirimbula simanyi oba kirivaawo mu mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lwe nkijjukira mbulwa n'otulo omugezi yeekaabirako woowe tunula gye mbalengeza kokola nga bagamba baganda tweyise bubi naye nga twabakola kigwe boolowooza ennyo ekitwalanya nze ndaba tufuba nnyo wano buli ggwanga ne tulisembeza tewakyali abayiganya faba emirembe gino otwakyusa nnyo oba ensobi zaaliwo tetugaana naye ebyo twandibirese netwe gata wamu mukuzura maisa galufananya nze wenkukana kumuze kugukola leka jipulambalana bwenkugamba onyize funa akatambaala kakuyambawo abalala bwava emmanju tanaabana ngalo zakwata ddigobe kwosa n'abampemba abatambala ngoye ne bomwekubako kyenva nsanyukira abakopa empisa ne beeyoyota bangi bewasiriza n'abakazi abaganda olw'endabikaye naye kye twemulugunya obunyika nsaba tutangaazeemu lwaki ffe bwe twagala okuwasaako ewaabwe tebatuganya nze ndaba n'obujja amawanga gaffe wano bwandiweddewo bwate bwandivuddewa nga mwenyuka omuganda yamwetise obanga waaliwo ensobi abange nze mbateetesa ifa b'emirembe gino twandyesonye sigaana waaliwo ensobi eziruma naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya omugezi yeekaabirako woe olutalo namuzisa ekintu kino kikulu ekimpookanya obujja bujja kumalawo amawanga gaffe wano bwetundasabe ekyokwoza zandizeemu ne zikuga obusajja ne bukirana gwe kikuyamba kiku misaayi ng'egyo egitirimbulwa kubaane bwetuneeriga ne twekuba amasasi omuddiriŋŋanwa kizibu okwenkanankana nga ggwe bw'okirowooza mutima gwo lwaki okwatibwa ekkutwa ku by'olaba ebirungi bye nkusingako zeyandikuwadde amagezi mwe nayita n'obituukako olwo olususu lw'omuganda lwawufu naye nga kiva mu kulya naawe egyo okyuseeko mu kifo ky'akawungo lye nandigobe nze neegombanga ebinyankola ebiwala eby'ebitiggula kinava mbyebuuzaako ne bimpa n'amagezi ne ngakozesa baŋŋamba n'owuwoomuwe nga ku bbonga alyoka asagale kati bukyamutandika nga yeenogodde atyonyenya n'omutwe kati njagala nfuna omulugwala mpabula eky'obutambuze abakazi ddagala kirye baabawa okuwona obwenzi mu maka ne bw'aba omugisi bw'olabanga ekirungi kyakusingamu nze nkuwadde nga buwagenda ng'omulaba omwebuuzeeko tulyoke tweggyemu akasigo bajjajja ke baatusigamu nga twegasse wamu mu kuzuula amayisa agatumfaananya obanga waaliwo ensobi abange nze mbateetesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye sigaana waaliwo ebikyamu ebyo naye ate ekiruma kwe kuwondera abawere ne saalumanya abadde baalina ensobi kkiriza naye ate nteesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye omugezi yeekaabirako tunula gye mbalengeza